tell you keep my party care for the vato. Tell him who the king come.
Zizi.
Good gosh.
Kimbilia kula kula vitu wanaumu mpika. Ulisikia wapi la mawinguni zikashuka. Tafta riziki chali yangu taachwa na rika. Muda ukisha pita kinachofuata tama kushika. Mini mdudu chuma ukose ukinita kutu. Misoto nimesha kula ndo maana naheshimu huku. Sichoki kutafuta na amini nafasi ipo tu. Chamsingi ni kutembeza diga moto zilie tu. Simuogopi mtu alio juu wajuu ni Mola tu. Hata uwe na vyo udongo utakumeza tu. Simu fibo ya kisa metuna kama parachute. Mguu wa kukumisa kisa maki anakalisho tu. Shoutout Mbaraka manika Mr. Pipa. Mambo imeanza kujipa na bado stand tunakatiza. Respect kwa legendary duli Mr. Misifa. Amani kwa wadogo zangu wadudu wa chuka.
Even when they try to make it hard for me, they lock the door, no one to see us no more. We still stand firm,
never give up.
So you will make the table turn. Even when they try lock me up blindfolder, still doing this even when we get older. Selassie Ija is my defender. One door closed, many more open, I will enter.
Panya nacho, panya kacha maisha.
Endele ya pamba ni ya maisha.
Juwa mvua siku na uchana. Maisha ni magumu ya pambana.
Fato husta kabla mziki ni nae watu. Kwenye boost na temaga sum design ya chatu. Ukweli utabaki kweli hata uongo wakifosi. Masnichi ya wataki la kwenye comment ya wakosi. Badilisha story jomba zugumzia sarafu. Ishu za nani anatoka na nani upumbafu. Kama una ishu kubonga funga usiharibu. Ustulete nuksi pigo za kichao usiharibu. Zegia ilali DX washa microphone. Zegia ilali watoto dogo arudi home. Zegia ilali kamera majani iko on. Zegia ilali pamezi zima mtanda on. Fatu kitu kigumu akili shapu siyo butu. Real life skin some korogo wa mabantu. Hakili zangu nazijua sponsor moto sema fiatu. Miso kichange kwa mirembe acho.
Nanya unachofanya kwenye maisha.
Never give up.
Niendelea kupambana.
Never give up.
Iwe juwa mvua usiku mchana. Never give up. Through the rain and the storm we can make it. Ain't nobody can hold us back. The power together is in you. Never give up.
Hey, even when they try to make it hard for me, they lock the door, no one to see us no more. We still stand firm.
Never give up.
So you will make the table turn. Even when they try to lock me up blindfolder, still doing this even when we get older. Selassie Ija is my defender. One door closed, many more open, I will enter.
Manya nacho, panya kacha maisha.
Never give up.
Endele ya pamba ni ya maisha.
Never give up.
Juwa mvua siku na uchana.
We never give up.
Maisha ni magumu ya pambana.
Never give up.
Hara Tuga!